Isithombe samashumi amabili nanye. Imbewu iyamila. ULuka 8 amaverse 9 kuya ku-15. UJesu wawuchaza ngalendlela umfanekiso. Imbewu yizwi likaNkulunkulu. Labo abangasendleleni ilabo abazwayo bese uSathane alisuse izwi kubo ngoba akafuni bakholwe nenkosi uJesu ibasindise. Labo abasedwaleni bayalamukela izwi kodwa ngesikhathi sokuvivinyo bayahluleka bawe. Lena ephakathi kwameva iminyaniswa usizi nobucebi bempilo. Umhlabathi omuhle wamukela izwi uthele izithelo ezinhle. Bangani, ungalilalela ulamukele kanjani izwi likaNkulunkulu? Ungalishaya indiva bese uyalahlwa noma ungakholwa izwi likaNkulunkulu ukuze umjabulise. Uma wenze njalo uyoba imbewu emhlabathini omuhle.